Sylvan Pops.
Where we baby drama, where we?
Okay, kidole kama unang'ata katika kata shika kijola chedesha mata wesa sambua jizime data usinishike bega ani wangu yuko hapa okay sauna shega tumalizane tu hapa
asa waini waini okay katika waini waini
kati
na misifa waini waini asa waini waini komesha uki waini waini
kati
kakatika waini waini
eti bie
bie
ni waoneshe bie
bie
jamani bie
bie
hapo vipi bie
bie
shi asa jimimine jimimine
okay
apo kisigine jimimine jimimine ukiomba usinyime nyime usinishike bega ani wangu yuko hapa okay sauna shega tumalizane tu hapa
asa waini waini okay katika waini
waini kati
na misifa waini
waini
asa waini
waini
komesha uki waini
waini kati
kakatika waini
waini eti bie
bie
ni waoneshe bie
bie
jamani bie
bie
the mix killer
it's your favorite sound by Chief.